exclusive from TNR Music.
TNR Music Promotion. Stop on the beat.
Nalisura 2023 kule nati mama kondari ai konta mama nati mama kondari ai konta mama
direkti Adishani Lusaka TMT nini mwana wa Obama hizo boy crossy hizo tulia tulia you are sick killer sikia moja
exclusive from Tina Music.